studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Ouattara to bobi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam yal sekna be kedibe tirallaaji farabugo le cercle ñono ñen biltaaki fa hande on wattu o imadraaji heftogol dawral na gondi hunjeda hoyatu o ko sagule cercle bankas tongade 2020 de fondation mo Ibrahim Dosifa jogol laamu le runde afrique yalti le de do yontere do le de tapande joy e nay be runde afrique le de malindi latige tapantate goberdi wattu mo dental balé halnan en e hono kri 2002 na gondi ben gila kenyen e kawtal dosifa jogol laamu bangal habitibe so bangal la yambere ñoloma hertanango tarode hande holitama wiide millioji sappo e gubo malinkoobe notorta ko ben kabaru cennama no haniri ONG ben waiter aid himputi dun no beta ko e wattu kawrtal do yambere ngodo ñoloma tarode di ngoni sembe kabaruji amen hande kikiri alkamsari sappo e jena lewru mbam hitande 2020 bismillah sakrabe wadde nden naguna heddi fa hande le wuddu leedi malindi fa hande dunno men ciktaabe jaadinkoobe na pili ngendi farabugu balle yogaaje ciagal battu dawral to ñonotun mo ministre en nayo ben transition hawri e mudun telaka dawraka e on wattu goto o imadraaji dawral na gondi ben na ngodi o sagutun le cercle bankas kedanna ko mi hora hebani on e do foy tango Ousmane Nyalbouli
fajeta soldaaji e mal hengonle o nokku fandi fu jonde tati joni yimbe be baawa yaade ha jujju mu be dum wonno ko neddo ngendi gotri di wadda e farabugu holiti wiide e wi makko himbe dogo firi yo gabe ngon gese gabu adale farabugu himbe jomben kabo ndi biddum be le balle jabbide de wiide dilale o nokku do wadda e don pon gorto gondo le gelle didi gonde le lamu jabali dum woni kokumi fulbe e kokumi sebbe jaddi ko be tewtini bonnude dun so wana soldaaji en cakkibe dum wonno ko himbe o nokku holiti wiide itti dallaaji ana gonde wadde cagal ko dewral senni hakkunde don sankobe e hejjabe fulbe nyono le jonte jabbide le o wattu goto to ogo sagutu le cercle bankas le lewru fevrier jabbe no sikkitabe barino ko yata himbe temedere e chapan en jago o ONG goto an wonde wadde imadraaji fa fulbe habe o nokku ndewra joddo le o nokku o kabaru horebe ONG o jaadire wiide yo gonga
e wi hejjabe jallini wattu dental imadra heptagol dawral yoni be ngadi mbi noddango fewde e lamu o pabotobe e saybe tinno mbi en hunchande hore heptagol jam sabi fay goto yata tagal goddo kedana fajtango alcisse
aucun peut le touche
pour le fou hana nimu de don son ke kasin ko bi nardi meme joppa kaborde ko weli men sanne min fu mi de bawi hinnaade hajiju amen duro wawa yaade tagal demo demo wawa yaade tagal duro wajibe juure amen min joddo minen ko min jidi woni jan warta hakkune amen miden du ho ko min bawi fu yalla mo fu ana wada ko wawi yalla kawral kebangal hakkune amen gal ana heba teddinede wajibe mo fu teddinde gal mo fu e amen bami aadi wiide ju inan kaborde yalla jan ana warta miden nyonodo ila 1980 nga ko njimi hikka ko abada mi yaydu mi yida yida dum kedde ko ngora min ko dum
dunke en yogabe kay holiti yalla badmen yalla buytude ti allahji dido nokuji di ana hani bangal lamuji haktaadi di lamu o kay dum pabotobe ben totta jamarande sifa projetji ciewdi e men e wi kanko Serge Daniel journaliste dunke dun kabaru denagu ana hani batuji ngatedi ben pati njoppa fay goto ciagal kedana ko mo halni kam e do fay tango ben alcisse
dum e golleji mawni buytude walde hakkune yimbe le dido nokkule dum wawi noddirede nyonoto du dum gotel mu wadato kullidi kumantodi haybude dati ittadi an hani tawede to fayso dum wawa timminde walde ne no yawi sabi ciddalla o ciddalla leydi ciddalla dabaji kasendu pelle wanji an hani wadde imma daraji kanyendu wana kambe tan lamu odu an hani bande dabereji mawdi fewde bedo yimbe yalla dan ko be kebi sabi ciddalla jamande wana ciddalla jawdi tan e be kan wallede hebude golleji bawde yerwude kreduji mabbe di dun tan way waddude jan e deyere hakkune mabbe
holtama wiide ciktaado jaadinke mbiyen gonnodo hakkunde teme dido be leedi mali njoppitide mbiyen wattu lewru october naati e juude lamkobe alangerie ton e wi afp mbiyen dum waddi nokku timya munno se tamana set odo bandi mo dubi chapantade didi nanga ma ciagal ciktaali do golleji makko gilla o naati e leedi e wi mbiyen humbitu e wi kambe humbitibe be bangal facebook sakere mbé smartphone baawi humbitade hokkude haklaaji modon no do mbiyen kabaruji amen mbiyen bangal bembe amen facebook e kan dum twitter danta pelle halnan en bamako baribe do cri 2002 puddi kawtal kejen sappo jetti le novembre e wi landinibe dumbe fanda mudun woni be dande famu yimbe de do pelle do kabaru sifa jogola lamu bangal habitibe docteur abdoulaye sall woni ben horajo cri 2002 kadana kuma halni e telephone kuma fin keita e do fay sango alcisse
golle amen kenye o yo hono min bawiri joddade so min kalda yalla mi de beewdoro bawde do mudum fawi kallo hala nango dirgol fa min keba sembe fu hala wajibi hala mi joddo mi kalda kallo hala joddagol so haldane fu hala wajibi joddagol so halda hakune bibbe leedi mali civil en fa yo to militaire yalla won dati di kawral hebete do mudum bawde yirule timminde basi o le leedi so dum bettike min bawa yaade jodda yaade so min kalda e neddo so tawi ko nabata min fami joddo mi kalda e makko ko mi andana dum tato bangal lu woni joddade so halda yimbe ngado be politique yalla abe keba hokkude men dati bawdi wallu demme darade darne amme minen dum fami anda hodo mi kani wadde
hore djo commission une africaine Moussa Faki Mohamed wari bamako kenyano o yidi e premier ministre Moktar Wan Hultama wide fanda grangal mako woni ben hultinde faba fed runde afrique fewde lidi mali bangal imadra lam hakundejo o fahande li kabaru ji chapande jagom e joy li temdere malinkobe mbien notorta ko no haniri cenam yo hakke milioji sappo e go yimbe ONG mbien water aid humpiti dun wattu yambere sappo e go erde nyaloma hertanago tarode alkamsari hande sappo e jena li novembre fanda mudun e wi landinbe dum be woni woytango e lamkobe yalla e be pia dabare no goto fu febata tarode mudun ishaka sangare yo yubno kabaru ji li ONG water aid kadana ko hanni Mohamed Ali ak Aleda e do fostango Ousmane Nyalboule
Et voyez-vous
sini andare ko yata feccere e mali gala nyegeje kantide dun an way wadduti dallaaji hedde joomu en rafi tawrede nyegere dum watta himbe hewbe an jalto koyde le nokku jikibe fu yaltude koyde hele nokku hebe fu ana beede wadde nyawuji fay goto dulla dun nenno dun yotti alla bangal cellal himbe so tawa le kreduji so tawa le ngalluje le kredu o sini andare an way hod himbe fu le mbewi jaltoyde koyde ada way wiide le temedron fu jeddo le mbewi jaltoyde koyde le ngalluje e ti alla ngodudo no himbe kolitirte no nawtorto e kuma netto cenam
nyageje
tonga de hitale 2008 fondation mo Ibrahim do jogolla mbien sifa do sof sifa jogolla mo yalti ndodo yontere mbien e dum woni goobo gilla hitande 2010 hultama wiide mbien e le runde afrique nde kabaru jogolla mo yari tiagal sane e be le do lede chapande joy en nay mbien le runde afrique nde leedi mali ndike hebi place chapande e goobo tiagal lede hono Cote d'Ivoire kany Burkina Faso kedan ko ben en LCC do fastanga Omar Waygalo
le ndedo tongande be kolliti wiide runde afrique nde sa ƴewi dun yari tiagal le hitane 2019 nde le teme dere fu dum buytiriki mere e kowal didi dum wayri matede ila le dubbe sappo jabbinodi mali won leedi chapantete e goberdi le runde afrique nde ana wodindire senegal sanne kanyum e gana e leedi Cote d'Ivoire e leedi burkina faso ndi ko lati sababu mudun le ndedo tongande kolliti wiide basiji ko wonte wadde le runde nde kanyum yabbude hakkeji bibbe adama en e ko nandi e mudun hitande hikkane dum wondi e wadde wakkande dati gondi e yaltinede ko nayri bangal rewde hakkeji habude yurku e fondude jamare nde dum e tawede fu tongande holitiwil le hitande debbinonde wonko yari yeso yimbe wonbe le rumde afrique nde le teme deron fu ko buri chapande jeegom e go kollitiwide kebi yirwere
studio tamani yo faabal laamu leede suede Danemark, Suisse et fait de l'aide Europe.
Bangal kabaru jaban leedi zongaydi am bian to yurosuton hultama wiide nguyka dabaji heewi sanne ido watuji de hulta men kambe be dabaji ma wujabe hulti wiide jam woni ko kambe wulbe be ngarata be jahandun fay mani mabbe yata ke ndonno dum bambi sanne yimbe gombe tumbe be jardi yimbe sukabe be fiide dabare sanne be do wuube be nanata juude lamu do masina tonno mbiyanda hultama wiide joni kay mbiyanda mayo go jippike fa sanne fay batoje e lanaji di mbebata dawde do no hande ndanno hultama wiide dum jaawi sanne hikko hika ko ha yaawi sanne fedde humaninde kabaru jogola fleuve Niger wi fiyan dabare yal dum do na mbiyanda yalla be don heba dawde no hanire ndan na kabaru wiide to kulko tonno to mbiyanda hultama wiide kenyan altinere mbiyanda altinere sappo jogal yuro novembre golleji mbiyanda do ndenagu do lawidi na jokiti to kulko tonno kenyan sappo jetti mbiyanda imadara wadama bangal mu burngol kasre bena do lawidi le ngalurande yo mijo conseil regional de la jeunesse kany do faba gollodo mbiyanda humaninde transport kala ko woni lawi en jam e ko nande mudon mbiyanda be ngadi dum yalla mbiyanda rewnde kambe mut jo e mutoji dum timita kabaru amen hande mbiyan na mission tan ba sat fum pitare do bembe amme bembal amme 3w.sujutamani.org ma dun noddon jammo 37321 sujutamani